Ultimate Vibes Music.
Exclusive from Apple5.com.
Soft boy, Nate Moody. Young Shepherd, we are over. Ah, chica, it's Sparks Mining. Ndafiro kuba fridi munga nepitia. Kwa stwari kwa mbole vyoveta. Ukuishivi kwe mula ndutua kwa tanda. Bude mecha rengere nena pisha. Ndapapa na vali ngilo kuingishamu. Gavambone vapundo kudiamu. Nepota shumwe nepaka fiasu wa mono. Kukulumba sana tufwe wino. Gani choka nshifani preska. Ibe fie na magoti kapa muntaruki. Na eti nipambia vya kuiriri. Anefuata kaunti na mkwe muiswiri. Helo nishine mwine shakupendele. Nanti Mama Zaldanzi, she la picha dola. She la tina kufika pomu ambe chikwela. Watu mwela daimu femu ikakwela.
Ino kundi bize nde panga chikwacha gayo. Tesiki litinda chikwata gayo. Muka kowika shilaka gayo. Bunda bagosi kuchapu gayo. Odemba bizi kujobu gayo. Nove peke shapo gulobu gayo. Covid inolo buteku gayo. Bunda pebu watu mazeta gayo. Gayo.
Kabashiwe ya ndini isa motoka. Ni mwana chino ndo vyo ngontoka. Nani modi photoshoote vyo hopoka. Apo ndini njina kabiongwa kapopoka. Baba mbona doze nishi kwa mboko toka. Wati njika pondo na lichofa shotoka. Chila baba banda batunga kapokupai. By the way, shakwata na doku time. Midifa chwe, uka mina kiko. Shaka felu kepo akapingo. Mumpim fulu mutwe chipingo. Kando ya ndinebo ye chipingo.
Ine kwa njibuze ndepanga chikwacha gayo. Tesiki litinda chikwata gayo. Muka kowika shilaka gayo. Bunda bagosi kuchapu gayo. Odemba bizi kujobu gayo. Nove peke shapo gulobu gayo. Covid inolo buteku gayo. Bunda pebu watu mazeta gayo. 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 Gayo.
Ngoro katulanga polisa. Shiba pasa nga mwanalesa pakwisa. Na shukwa tate wumzi soro. Na staka te kutia ndishoro. Banyana vaja chili sinefi. Zikuru utu wane mpepele mfinfi. Muteka pone uru wana machushi. Muka iwomcha na pashiri pamenshi. Ayo mano ya nduwa tinga. Muli umbulo shivu pere mitu finga. Ino eti chila futi mwiringa. Vale tuanza success. Kifu wapatu wa saipinga.
Awa bilima.
Tavavika time kuu ilolela. Na pashiri mabange kwa tuwale ilolela. Try to change it, might work for you. Bali zoni ya kubo mchish kubo kubo.
Ino kundi bize ndepanga chikwacha gayo. Tesiki litinda chikwata gayo. Muka kowika shilaka gayo. Bunda bagosi kuchapu gayo. Odemba bizi kujobu gayo. Nove peke shapo gulobu gayo. Covid inolo buteku gayo. Bunda pebu watu mazeta gayo. Gayo.
D-Rax Pafirimba Support J-Max
Money Money
Sparks Mining Champion Pose Captain OJ Guy Pope Banza Nation
Sparks Mining mwe mfumu na mimo na kampani. Si ule anini levota ikona.
He doesn't get much better than this, than this. Ayo T-Rock, hook them up with them tricksy bits.